Mochera anyambika umwambaro wo gukiranuka n'umucunguzi wo Yesu nzahora muririmba
Oh, yes, soon's out.